icyerekezo cy'iterambere.
Kongera umusaruro ku buso buhari, umusaruro ukiyongera kugira ngo umusaruro w'imwishi kuko ari yo mahirwe yo kugira ngo isoko riboneke. Gushyiraho uruhererekanya nyongeragaciro ruhuza umuhinzi n'umucuruzi w'umusaruro ariko bishingiye ku masezerano. Ikindi nabonye nuko umusaruro umuhinzi yejeje agomba kuwushyikiriza umuntu ubwo bakongerera agaciro.
Icyerekezo cy'iterambere ni ikiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri.
Iki kiganiro kigamije kwegereza abakora ubuhinzi n'ubworozi serivisi z'ubuhinzi kimwe no kuganira ku byakorwa ngo ubuhinzi n'ubworozi bibe icyerekezo cy'iterambere koko ry'igihugu n'abagituye.
Muhinzi mworozi, kurikira ikiganiro icyerekezo cy'iterambere ni ishuri nyaryo, iyumvire nawe.
Yakoze cyane. Ubundi rero ngira ngo tuzakoresha ifumbire zitandukanye, tuzakoresha ifumbire y'imvaruganda, dukoresha n'ifumbire y'imborera.
Kukunye gitari ugakura nka toni 10-12 ariko ubu tugeze ubu kubera ko nashatse imbuto nziza ngira urukona ni kigiga ni imbuto nziza y'indobanure urukona kuri gitari ko ari toni 37. Ni ukuvuga ko irambuto nayo yamfashije mu bintu byo kuzamura umusaruro noneho no gutegura umurimo mwiza no kuwufumbira neza ukoresheje imborera.
Ibinyujije kuri radio Huguka, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri ikugezaho ikiganiro icyerekezo cy'iterambere kuri wa gatanu saa tatu za mu gitondo kugeza isaa yine
na buri wa mbere guhera isaa mbiri kugeza isaa tatu za nimugoroba.
Nakubwira iki, hamwe n'impuguke za Minagri muri iki kiganiro nawe uhabwa umwanya ugatanga ibitekerezo byawe, ibyifuzo cyangwa ugasobanuza ibyo udasobanukiwe.
Tugeze mu mwanya w'ikiganiro icyerekezo cy'iterambere, ikiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Nk'uko tumaze igihe tubibabwira, uyu munsi turaganira ku bworozi bw'inkoko, cyane cyane turebera hamwe uburyo umworozi wazo yabasha kubona umusaruro, uburyo wo kuzikenura. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza, ariko ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'impuguke guturuka muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi.
Murakoze. Yitwa Imana Aime Kansirida, nkorera mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB mu ishami ryacyo rirebana n'ikigo giteza imbere ubworozi bw'inkoko ku Voie Nationale ya Rubirizi.
Tuguhaye ikaze muri kino kiganiro. Tukaba twaraganiriye na bamwe mu borozi nanone borora inkoko, nabo muza kumva muri kino kiganiro. Namwe muduteze amatwi, muraza kugira uruhare muri kino kiganiro kuko mushobora kuduha ibitekerezo, mwohereza ubutumwa bugufi. Tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi, wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 61 76 98 cyangwa se 0-72-62-61-98. Tukaze rero mu kiganiro cyacu, mbere y'uko twumva abo borozi twaganiriye, reka kansirida mutubwire ese ubworozi bw'inkoko ubundi buhagaze bute muri kiriya kigo cyanyu?
Mu kigo cyacu tugira inkoko zitanga amagi, tukagira n'inkoko zitanga inyama. Tuturaga umushwi w'umunsi umwe niho tubasha kugeza ku borozi. Gusa turisegura ku bafatanya bikorwa bacu, ku borozi bacu, kuko ubu nta mishwi dufite muri ibi bihe. Ariko turakora ibishoboka ngo tubabonere vuba bidatinze.
Muri RAB se ubworozi bw'inkoko mubuha ukahe gaciro?
Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bufite icyerekezo cyiza ndetse buri gushyirwa mu ingufu cyane, kuko ni ubworozi bubasha kugeza ku bubukoze ku nyungu ishimishije, bubasha kumugeza ku musaruro wako kanya kandi bitamutwaye, ku buryo buri mworozi wese mu cyiciro arimo, mu bushobozi afite, abasha gukora ubwo bworozi kandi bukaba bwamugeza ku kintu gifatika, ku musaruro ufatika.
Ku buryo ubwo bworozi mugenda mushyiramo imbaraga, mu buhe buryo?
Tubushyiramo imbaraga dufasha aborozi bacu kubabonera imishwi nk'uko natangiye mbibabwira ndetse tunabafasha kubagira inama mu buryo bujyanye na technique y'uburyo bazarerezo nk'uko zabo kugira ngo zibashe kubageza kuri wa musaruro bifuza.
Murakoze. Mbere yuko dukomeza rero reka twumve bamwe mu bo twaganiriye ni bica mu mpaka mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma hari murinja nawe n'umworozi nk'uko reka tumwumve hanyuma turagaruka mu kanya kansida mu gihe kimubivugaho ariko nabadutseza amatwi namwe murakomeza mwohereze ibitekerezo byanyu tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi uhereza ubutumwa bugufi kuri nimero 078-61-76-98 cyangwa se 07-22-61-76-98 ndagira ngo mutwibwire
nitwa bicuwa makaye hano uyu mu karere ka Nyanza murenge wa Kigoma mu ntara y'Amajyepfo ndo umuhinzi n'umworozi ntorera amatungo anyuranye ariko cyane cyane ndi ku bworozi bw'inkoko nibwo nibanze ufite inkoko zitanga amagi izo natumije 1000 ni zitanga inyama 500 ni zitanga amagi icyiciro cya kabiri nanone nicyo ndi mu gutegura izo zazo uko zingana no kuba zazana ibyiciro bibiri bitandukanye kubera isoko uzizaniye rimwe ari nyinshi cyane ya kugoruka buri soko iyo mpamvu uvuga ngo kiciro kimwe nizimara meza abiri nongereza n'ikindi kiciro
ukoroze nk'uko mwa butangira ryari
byarangiritse muri genocide ndabireka nongeye kubikora gutangira ubworozi bw'inkoko ugomba kuba ufite ibiraro ikindi nabonye mu bworozi bw'inkoko ni uko ufite ubushobozi kuko ibiryo by'inkoko birahenda ushobora gutangira ubworozi bw'inkoko utarabiteguye neza
nongeye kubyinjiramo ryari
ngubu maze amezi abiri mfite inkoko Mfite inkoko 326 ariko natumiye n'izindi 3000 natumiye izitanga inyama n'izitanga amagi ubu ni umubare mfite 326 ibiraro byose ndabifite bizajya mu nkoko 3000 ariko izo ngizo 3000 nzazibona mu kwezi kwa mbere muri uku kwezi kwa mbere nayifashisha groteke niyo zitumiye mvuze ibiraro nari mvuze nanone kuba wabibaze neza ku buryo wabazajya ubona amafaranga yo kugura ibyo kurya imiti kugira ngo utazagira hagati bikakunanira kuko ibyo kurya byazo zibirahenda
muravuze ngo ugomba kuba ufite n'ubushobozi si ubushobozi buva
ubushobozi no kwiyambaza amabanki cyangwa ibindi bigo by'imari
mwamwe niki cyabafashije byagenze bite
mbo niyambaje BRD yampaye inguzanyo ya 30 million yo gukora ubwo bworozi
Birumvikana kugira ngo ibanki kugirire icyizere nuko haraho ubugeze ese nk'umworozi w'inkoko w'umutangizi nk'umutangira mbere ya banka iti kwizera
banka biterwa nuko mukorana musanzwe mukorana igihe mumaze mukorana cyangwa se kareba niba ufite ingwate zihagije nanone bigusaba kuba warumenyereye muri uwo muri ubwo bworozi bw'inkoko cyangwa se n'undi muri mukora bareba ibyo byose babirebaho kugira ngo rebe niba ibintu zakora uzabishobora nibyo ngibyo bareba ama banki cyane akunda kubirebaho cyane cyane ku ngwate no kureba kumenyereye kubikora
uvuga ngo umuntu w'umutangizi utamenyereye kubikora ntabwo banki yapfa kumwizera
ntange kugira ngo bijyemo nubwo ntoze mbikora mbere y'intambara twagombye kubona amahugurwa hari umuntu waje muri zari aduhugurira ku murenge ubu nibyo biri mu kumfasha amahugurwa nahawe niyo ari mu kumfasha kandi hari n'abandi bantu borora inkoko nagiye njye gusura bakampa inama n'abaveterineri babo bakaza kunyerekera bo nasuye uwo mu Ruhango n'undi wo muri Rulindo witwa Jide abo bombe bagiye bamfasha cyane n'uwo muri Zariro baduhuguye nawe mubaza makuru cyane akamfasha
kubigeneye no n'umubare w'inkoko umuntu yorora uretse kuba bishingira ku bushobozi bw'umuntu ukubigeneye no guteganyaho ziba mwebwe mu guteganya inyubako umuteganya ko nibura kuri metero kare hajye inkoko zingara
kuri metero kare imwe hajye inkoko hagati y'eshanu na zirindwi ushobora gushyira mu eshanu ushobora gushyira mu esheshatu ushobora se gushyira mu zirindwi muri metero karimwe ibyo birashoboka ku nkoko
ni ikiganiro icyerekezo cy'iterambere mukomeje gutega amatwi kuri radiyo Huguka ikiganiro kibanda ku bworozi bw'inkoko tukaba turimo tuganira nyine ku buryo bwo gukenura izi nkoko kugira ngo umusaruro ubashe kuboneka mumaze kumva Mazimpaka tubwira uburyo yinjiye muri uwo mushinga ndetse n'ibyo ari guteganya tukira aho ngaho abaduteze amatwi nyine murakomeza muhereza ubutumwa bugufi no kubwandika mukabwohereza kuri nimero tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi uhereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07-788-61-76-98 cyangwa se 0-7-22-61-96-98. Mu gukomeza n'ikiganiro cyacu kandi mwumvise ko umworozi yatangiye hari ibyo yavuze by'imibare ngo gutangira bisaba imibare se kugira ngo umuntu koko yinjire mu bworozi bw'inkoko ni ibiki yagombye kuzirikana duhere ku iyo mibare koko niyo umubwira aborozi gukora kugira ngo bashe kubwinjiramo neza
kugira ngo ubundi ubashe gukora ubworozi bw'inkoko umusaruro ubworozi bwawe kugeze ku musaruro ushimishije umusaruro uri maximale hari ibintu ugomba kubanza kwitaho kabanza ukarebe si ibi bintu nzabibona igihe nzaba natangiye korora nkuko umworozi yabivuze ikintu cya mbere cy'ingenzi ni ikiraro ufite ikiraro ukaba ufite ibyo uzazigaburira ufite amafaranga yo kuzazigurira inkingo ubasha kuzazikorera isuku ubwo ndavuga ibikoresho byose uzakenera mu isuku ukaba ubasha kubona ibikoresho uzakoresha muri demarage cyane ko tu demarage iyo mvuze demarage mba nshaka kuvuga iriya periode iri hagati y'umunsi wa mbere utwaye umushwi kugeza nabura ku gihe cy'ukwezi cyangwa se ku gihe cy'ibyumweru bitatu bitewe na climat bitewe n'igihe ukuntu kimeze nimba gishyushye cyangwa nimba gikonje ukabanza ukareba kuri ibyo bintu byose ese nzabasha kubibona mu buryo butangoye umaze kubibona rero umubare ushaka gutangiriraho koko biterwa n'ubushobozi bwawe ariko nabura kugira ngo inkoko yawe izabashe kuguha umusaruro mu gihe gitoya kandi neza ni byiza ko nabura utangirira ku nkoko zitari munsi ya 300 ariko bitabujije ko na wawundi ufite ubushobozi buri hejuru n'igihumbi wazitangiriraho na 2-3 upfa gusa kubanza kujya muri ubwo bworozi kujya muri uwo mushinga ufiteho amakuru ahagije kuko umushinga w'ubworozi bw'inkoko n'umushinga uri tekinike ntago wowe utabizi wapfa kwinjiramo kubwawe ubanza ukegera abantu b'inzobere muri ubwo bworozi cyangwa se n'abaveterineri bakakugira inama ukabona gutangira umushinga wawe
umukiri kuri ibyo byendanye no gutangira umushinga hari ibyo yakomojeho bavuga ati ntabwo wahita utangira ugira binini utangira umushinga munini yasize umpungenge yagaragaje koko nizo
oya ntabwo arizo cyane ikingenzi ni ukubanza kureba abantu bafite uburambe mu bworo abaveterineri babifite mu nshingano ukabanza ushobora kudusanga ku kigo tukakugira inama tukakwereka ibyangombwa byose ukeneye n'uburyo uzitwara igihe uzaba watangiye umushinga amakuru tekinike kugira ngo uzabashe gutangira umushinga wawe nta kibazo iyo ugiyemo nta mpungenge ufiteho notion urabikora kandi bigakunda dukomeza no gufatanya uraduhamagaraho wiye n'ikibazo tukaba twagufasha kuri telefone
Muravuze ngo ugomba kugira makuru tekinike bwumaze kutubwira aho aborozi bagomba kuyakura hanyuma tukiri kuri ibyo bigendanye n'izo nkoko hanyuma dukomeje hari ibyo aborozi bakomeza kugenda bibaza mu bigendanye n'ubworozi bw'inkoko ariko hari icyo yavuze kigendanye no kugabura reka tubanze twumvira none bice mu mpaka turagaruka mu kanya mugira icyo mubivugaho Ari kwenda tujya ku bindi bintu umworozi azerekana reka tujye kuri bwa buzima bw'inkoko ubundi aborora inkoko zisanzwe za kinyarwanda ziragenda zigatora ibyo zibonye ntizinarware bamwe baravuga bati ziriya nkoko rwose zirarushya zikunda kurwaragura zigapfa ese mu rwego rwo kuzikingira indwara ho ni ibiki muzikorera
hari urukingo inkoko zihabwa hari inkingo zihabwa ariko ntabwo ndayibuka neza iyo zikiri ntoya igihe bazikingirira hari ibitabo ariko hari n'abaveterineri babikora bakabikubwira noneho nyuma y'izo nkingo hari n'imiti ugenda uzihabura igihe nk'amavitamini nk'imiti y'imisinziro ibyo byose ugenda uziho ugomba kubizirikana rero byose kandi ukareba mu veterineri ugufasha
mbere yuko wenda tujya ku bindi bintu umworozi azerekana reka tujye kuri bwa buzima bw'inkoko ubundi aborora inkoko zisanzwe za kinyarwanda ziragenda zigatora ibyo zibonye ntizinarwa
veterineri babikora bakabikubwira noneho nyuma y'izo nkingo hari n'imiti ugenda uzihabura igihe nk'amavitamini nk'imiti y'imisinziro ibyo byose ugenda uziho ugomba kubizirikana rero byose kandi ukareba mu veterineri ugufasha inkoko zigira ubuzima bwiza zifite umuveterineri uzita.
Se nk'abavuga ko zirushya ubona babashingiye kuki?
Kuvuga ko zirushya no kubyo kurya bihenda. Nk'izo mfite 326 ubu zirya amafaranga 14,000 n'amafaranga 25 ku munsi. Kandi ntabwo zari zatangira gutera. Ku buryo usanga rero zitangira gutera ziriya amafaranga menshi cyane ku buryo umuntu agira ubwoba akavuga agahitamo kubireka. Hari abahitamo kubireka ukazigurisha inkoko zitaratera. Yageze ubwo bakubera amafaranga menshi byagenda ku biryo n'imiti. Nta mpungenge njyewe nigeze ngira kuko ndi kumwe n'abasanzwe bazorora n'abaveterineri bakurikirana ku buryo banyijeje ko nta kibazo zizatugira kuko nzabona umusaruro ushimishije. Kandi nkurikije n'izo nisanzwe norora mbere y'intambara nanjye byatumaga nemera ko nzabona umusaruro ushimishije. Impungenge rero yo gupfa zipfa iyo zitakurikirana ngo zibone imiti, zibone inkingo cyangwa zibe zifite ibiraro byujuje ibyangombwa. Niho zishobora gupfa cyangwa zitafite amazi kuko zishaka amazi menshi zigashaka ibyo kurya byinshi. Inkoko yariye neza ikavurwa neza ikanywa amazi nta kintu iba rwose itanga umusaruro.
Kumwe se usanga izo nkoko zagize ibibazo zishondana zirwana cyangwa zikaba zatera amagi atameze neza byo ntabwo bya bibaho?
Bituruka ku biribwa bitari byiza, bavanze imvange biribwa bitari byo, ntibashyiremo injanga, ntibashyiremo se nk'ayo magufwa, ugasanga noneho inkoko ziraryanye zirashondanye nyine ziraryanye biterwa nuko bazigaburiye nabi. Bazigaburiye neza nta kibazo. Ikindi ku magi nayo iyo zigaburirwa neza rwose amagi rwose aba meza nta kibazo, inkoko zitera neza nta kibazo. Nta nubwo ziyarya iyo zagaburiwe neza, ariko iyo zitagaburiwe neza nyine kubera zifite ikibazo zirayarya kubera ko ziba zishonje.
Iyo mibare yo mu bworozi bw'inkoko ni mibare iteye ite nkawe ubiriho?
Imibare yo mu bworozi bw'inkoko urabanza ukareba iyi nkoko ari imishwi izagutwara ngahe kugira ngo ugere aho ngaho mu biraro byawe. Ese numara kubona amafaranga yo kuzishyura uzabona amafaranga y'ibiryo byazo, uzabona amafaranga y'imiti, uzabona amafaranga y'inkingo. Ibyo byose ukabibara byose ukabishyira mu mushinga ukabona gusaba inguzanyo cyangwa ukabona kubigura niba uyifitiye.
Hanyuma se kubara iyo mibare uyihera kuki?
Hari aba basanzwe babyorora, basanzwe borora inkoko. N'ayo mahugurwa twabonye agiye adufasha kumenya uburyo ibiciro bimeze by'ibiribwa, uburyo ibiciro by'inkoko bimeze, noneho byose ukagenda ubara kugeza zitangiye gutera nibura zikabasha kwishyurira ibyo kurya.
Nk'uko gukora imibare se icyo umuntu agomba kwitondera ni iki? Kuko ubundi inkoko ziba zisanzwe zirya, zishobora kurya izo mvange, wenda zishobora kuboneka. Iyo mibare uretse kubibara ukamenya icyo bizatwara, ubundi ni iki uzirikana muri uko kubara ibyo bintu?
Icyo uzirikana cyane ni ukumenya ko ibiryo by'inkoko ni ibintu byinshi bavangavanga. Hari ibintu by'ingenzi rero biburamo inkoko ntizitanga amagi uko bikwiriye. Hari nk'ibyo bita koto, kandi n'ahangaha ntabwo tubigira ipamba. Hari ibyo bita ibinyamujonjororwa, abyo ntabwo dukunda kubigira, ibyo byose biva hanze. Hari ibyo bita amagufwa, gusya amagufwa aseye, ibyo nibyo bikunze kurushya cyane. Hariho ibigori, soya zo tukunze kuzibona iwacu, n'ibihwagari bikunze kuboneka iwacu, ariko ibyo bindi biva hanze nibyo birushya. Ku isoko ubu ngubu biriho ariko birahenda. Kiro kimwe cy'amagufwa ni 250. N'ikipamba ni 250. Ibidahenda ni ibyo ngibyo by'inyamujonjororwa, kuko icyo kiragurira amafaranga 100.
Ese kubivanga byo ni ibintu umworozi wari wese ashobora kumenya?
Ni ibintu bisaba umuveterineri ubizi wabyigiye, cyangwa se ukabanza ukagenda ukabyihuguriraho ureba uko barimo kubikora basanzwe borora inkoko. Naho ubundi ntabwo wapfa kubyivangira ngo ubishobore.
Tukiri kuri ibyo bigendanye n'ibyo biryo, muravuze ngo ugomba kumenya uko uzayigaburira kugeza igitangiye kuguha amagi, ukamenya ko uzunguka. Uretse ibyo ngibyo mumaze kuvuga, ibindi uzigaburira gute? Kuko nabonye hari abafite imishwi, abafite inkoko zijya kuba nkuru zigeze igihe cyo gutera. Ese ubipanga gute kugira ngo umenye ukuntu uvanga ibyo biryo byose?
Bizirya ibyo kurya bitandukanye. Nk'ubu izo mfite naziguze zivumbura amezi abiri ngo zitera, ariko naziguze zitangira kurya karama 65, ariko ubuzima atangiye gutera zigeze kuri garama 130. Bigenda rero bisumbana. Umuswi nawo ufite garama zigomba kurya gutyo 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 kugeza zigeze mu gihe cyo gutera yujuje garama 130.
Ni ikiganiro icyerekezo cy'iterambere mukomeje gutega amatwi kuri Radio Huguka, ikiganiro kibanda ku bworozi bw'inkoko. Twarimo twumva Bisho Makaria mu karere ka Nyanza tubwira uburyo yitwara kugira ngo akenure inkoko ze. Murabizi ko hano muri studio ndi kumwe n'umutumirwa Kansirida guturuka muri Lab, by'umwihariko mu kigo gishinzwe guteza imbere ubworozi bw'inkoko
ngira ngo
tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi uhereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07788176 98 cyangwa se 07 22 62 76 98.
Ngira ngo kansida mumaze kumva iby'uwo mworozi hari byo yavuze inguruvange rw'ibiryo numvise ubuzima bw'inkoko hari bushingiye kuri ibyo biryo no kuri iyo miti yavuze. Se turi kuri ibi biribwa by'inkoko kuko usanga ariho bamwe bavuga ngo hari ikibazo kuri ibi biribwa by'inkoko, ubundi inkoko kugira ngo ibone indyo yuzuye yigomba kubona indyo ikubiyemo ibiki?
Okay, murakaze. Ubundi kugira ngo inkoko yawe ibashe kugira ubuzima buzira umuze ndetse iguhe n'umusaruro rwose uyikeneyeho, ntabwo turebera cyane ku biryo. Okay, ibiryo niyo nerema y'ingenzi cyane, ariko reka mbanze nsubire mu by'ingenzi turebeho kugira ngo inkoko ibashe kugira ubuzima buzira umuze, kuko bya bintu byose biruzuzanya. Ntiwayigaburira gusa ngo ibindi byihorere, nabyo ntago izagira ubuzima buzira umuze ngo nayiguhe umusaruro ikeneyeho. Kugira ngo inkoko yawe rero ibashe kugira ubwo buzima, ni byiza ko ikiraro cyawe kiba cyubatse cyujuje kondisiyo z'imyubakire y'ikiraro. Ni byiza ko inkoko yawe iba yarakingiwe. Ni byiza yuko uba warayikoreye ya demarage natangiye turi buze wenda kuganiraho, ntago mbizi niba turibona kanya. Ni byiza ko uyikorera isuku. Isuku nerema y'ingenzi cyane muri ubworozi bw'inkoko, nabyo wenda dushobore kujya muri detail. Hanyuma tugaruke ku biryo rero. Ibiryo kugira ngo inkoko ibashe gutera cyangwa ibashe gutanga inyama, tureba kuri karite y'ibiryo,
ubwiza bw'ibiryo.
Ubwiza bw'ibiryo, ubwo bwiza bumeze gute? Tureba imvange y'ibiryo igizwe n'ibihe n'ibihe. Aho ni ku bwiza bwabyo, haba harimo ibigori, haba harimo indagara, haba harimo za turutodokoto yavuze, biriya bisigazwa byo mu ruganda rw'ipamba, haba harimo ibisigazwa byo mu ruganda rw'isukari, haba harimo ibisigazwa byo mu ruganda rw'umuceri, haba harimo amagufwa aseye, harimo za carbonate de calcium, ni seri minero, ni umunyungugu, hakaba harimo amayerema bita rizine na misionine na permix, ayo amasidamine, n'ubwoko bw'amasidamine budufasha kuzana bwongera amaproteine mu biryo by'inkoko, akaba arimo nyine n'umunyu usanzwe mu gikoni. Ibyo byose bikaba bigiye bifite kantite mu biro ijana ugiye kuvanga. N'urugero, urashyiramo ingano y'ibigori bingana iki, urashyiramo ya indagara zingana iki, urashyiramo soya zingana iki, urashyiramo premix zingana iki. Ibyo byose biba bigiye bifite ingano yabyo.
Mukiraho ngaho hari iby'aborozi bibaza ati si ibyo bintu ko numva ari byinshi cyane umworozi yabivanga, ndetse nabica mu mpaka yabikomoje aravuga ati reka da ekeretse uwabyigiye. Ese umworozi ashobora kubivanga we ku giti cye akagenda akagura utwo tuntu akatuvanga?
Umworozi yabyivangira apfa gusa kuba afite formule y'uburyo bivangwa. Tuba twamweretse aborozi benshi bacari ya mu kigo, tukabaha iyo formule, tukabereka mu ngano y'ibiryo wendeje mu biri ijana ugiye gukora cyangwa igihumbi uzajya ushyiramo ibigori bingana gutya na gutya biri mu mapourcentage.
Mukiri muri ibyo bintu byinye no kuvanga ibyo biribwa mu rurwo ruvangitirane, hari uburyo umuntu yabivanga atarebeye ku gipapuro cyangwa bisaba kuba ufite iyo mibare koko ni ibiki bigufasha kuvanga neza?
Okay, igipapuro ushaka kugikoresha mu igihe utaragira experience, ariko nk'igihe umaze kugira experience biba byarijyanye mu mutwe uzi ngo niba ngiye gukora ibiri ijana by'ibiryo ndashyiramo ibiro 56 tuvuge wenda ko ari imishwi ugiye gukorera, kuko hano iyo turi gukora ibiryo tureba no kukiciro inkoko igezemo. Hariho icyiciro dukora ibiryo dukurikije imishwi, hari ibiryo by'imishwi, akaba ibiryo by'inkoko z'ibigwano, akaba n'ibiryo by'inkoko ziri mu gutera, aho ni ku nkoko zitanga amagi. none kuzitanga inyama hari ibiryo by'imishwi bisa n'ibiryo by'inkoko z'inyama n'uzamagi n'ubundi akaba n'ibiryo by'inkoko zirimo gukura kubyibushwa inyama zo zigira ibyiciro bibiri umworozi yaragiye gukora ibiryo by'inkoko areba icyiciro inkoko yigezemo hanyuma akarebera kuri ya format twamuhaye tuvugiye ndagiye gukora ibiryo by'imishwi arafata bya biri jana agiye gukora ashyiremo 56% by'ibigori ashyiremo 10% by'indagara ashyiremo 16% bya soya ashyiremo 9% by'ibisigazwa byo mu ruganda rw'umuceri ashyiremo 5% by'ibisigazwa byo mu ruganda rw'ipamba ashyiremo 2% by'amagufwa seye ashyiremo 1.5% by'ibisigazwa byo mu ruganda rw'isukari ashyiremo 0.3% by'azayerema nakubwiye harimo permix na mesionine na rizine ho agenda ashyiramo 0.05 by'izoyerema
murakoze numva ari imibare myinshi ariko hari ibyo bica mu maka yatubwiye reka twongere tumwumve hanyuma muragira icyo mubivugaho
Ucuruza ibiryo bitavanze ba ibyo byiza ukivangira ariko hari igihe ushobora kugura ibiryo bivanze bakaguha pirate bitavanze neza ni naho ushobora kuya wibeshya ko wagaburiye inkoko ejo ukabona zabuzemo ibyangombwa byo kuzitunga no ukabona ziraryana ibyiza no kubigura ubizi ukabyivangira
ngo umwozi w'inkoko agomba kugira ubumenyi umufasha kuvanga ibyo biryo
nta nubwo bigoye niba umaze kumenya ngo havanga ibi nibi ku magarama ya naya usa uhita ubikora rwose ukabivanga neza iyo maze kureba aho bagenzi bawe babivanga nawe uraza ukabivanga bigakunda uba warebye amagarama ibiro bakoresha nawe ukaza ukabara ibyo ukoresha ntabwo bigoye ikigoye wenda nuko bihenda kubigeraho gusa wenda ntabwo ubundi bigoye
ngira ngo akomoje muri bya bindi bijyanye no kumenya kubivanga neza ati hari igihe haboneka pirate izo pirate koko hari aborozi bajya babagezaho ibyo bibazo ko bagabura inkoko ibiryo bya pirate
ni ibintu bishoboka cyane ntago ari ukurega abagenzi bacu b'abacuruzi ariko hari igihe nk'umucuruzi agenda ku isoko agiye kugura nk'imvange nk'amazira erema vangamo agasanga wenda imwe ku isoko ntihari akaza akivangira atayishyizemo kandi wenda ariyo y'ingenzi bitewe n'icyiciro inkoko igezemo ugasanga bya biryo umworozi arabigabuye habuzemo ya erema runaka tuvuge wenda ni ya myunyungugu ugasanga inkoko ikuze imugaye ntikuze neza ngo ugeze kuri wa mworozi umusaruro yarawukeneye kandi twabonye tugitangira yuko imvange y'ibiryo ibiryo nibyo bituma inkoko itanga umusaruro inkoko itera uko yariye utayigabure neza niyo ntago nayigu umusaruro uyikeneyeho
Murakoze hano hari ibibazo by'abakunzi bacu hano hari Aphrodis Karongi mu murenge wa Gashari ati warabaza nimero zo guhamagaraho ndagira ngo Aphrodis rwose yohereze igitekerezo cyanditse kuko umurongo wo guhamagara utari kudukundira neza byadufasha kuko guhamagara ntabwo biri kudukundira ubwo ushobora kohereza igitekerezo cyawe mu buryo bwanditse tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07788 76 96 98 cyangwa se 07 22 76 96 98 hanyuma kandi hari n'ikindi kibazo ni ati mwaramutse ikiganiro cyanyu kimaze kutugeza kuri byinshi pe turamushimiye natwe ati ese ko ntuye mu majyepfo umugabo namusura nkamukoreraho urugendo shuri nibwo nizanyigisho aborozi babakeneye ubwo turaza kumuhana nimero ze kubera ko tuzifite undi ati ndi nsengi yumva umurenge runga inkoko imwe itwara amafaranga angahe kuvivutse kugeza itangiye gutera ati se umusaruro wayo ungana gute kugeza ishaje ubwo muraza kugira icyo mumubwira ariko tukira aho ngaho mbere ko tujya mu bindi bibazo turabanza turebere hamwe ibyo bibazo aborozi bagenda bibaza muranakomoza no kuri ibi ngiye bagenda batwoherereza ari muhire ati uko ziboneka nangahe twagira imana ati nimero z'aborozi Eliezeri igiciro mu burubirizi ubwo turaza muraza kubikomozaho ariko mbere yuko tugera kuri ibi bibazo bagenda bibaza
hari ibyo bica mu mpaka yatubwiye yavuze ko we zunguka we ndabwo uraza kubidufashamo uvuga ku myungukire y'ubworozi bw'inkoko kuko hari ababyibazaho bakavuga bati si inkoko koko zirunguka zabazunguka koko hari nibyo yakomoje havuga ati ibigendanye n'ubworozi bw'izi nkoko za kijyambere habigihe uzigaburira ugasanga ku munsi uratanga amafaranga menshi nabica mu makaya bikomoje havuga ati yo mbaze mbona rwose ku munsi z'intwara ibihumbi birenze 10 ubwo rero ngo hari uwagira ikibazo akagira ubwoba akavuga ati rwose umenya ntazunguka ubwo rero mukanya turumva bica mu makari ka tujye mu karuhuko gato ariko namwe mukomeze muhereze ibitekerezo byanyu tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi uhereze ubutumwa bugufi kuri nimero 07788 61 76 98 cyangwa se 07 22 62 76 98. Mukomeje gutega amatwi kwivugira ku 105.9 tukaba tukiri mu mwanya w'ikiganiro icyerekezo cy'iterambere ikiganiro cya Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ikiganiro kibagezaho ubumenyi ndetse mugasangira n'impuguke ibitekerezo mukabasha kwiteza imbere mu buhinzi n'ubworozi kuri mikorona cyari kumwe nange Florentine Mukarubayiza ariko ndi kumwe n'umutumirwa uturuka mu kigo gishinzwe guteza imbere ubworozi bw'inkoko hariya mu Rubirizi ni Uwimana Aime Kansiride akaba agenda dufasha kugira ngo mashe gusobanukirwa neza n'ibigendanye n'ubworozi bw'inkoko ndetse n'andi makuru mukeneye kugira ngo mubashe kubukora neza ubashe kubaha umusaruro. Hari umukunzi wacu watubajije ibigendanye uko inkoko zunguka. No umukunzi wacu uri ni nabwo yatubwiye ari aherereye ari mu murenge wa Runga ari Runga yitwa Nsengiyumva w'Irunga uwe yabariye ku nkoko imwe itwara amafaranga ngahe ubwo ramubwira ibiciro kubivutse kugeza itangiye gutera ese umusaruro itanga nuwuhe kugeza igihe ishaje ariko na ndeye uko umusubiza ariko twumve bica mu mpaka twasuye uko we abibona uko abibona ibigendanye no kunguka ubwo namwe nawe nk'impuguke uraza kugira icyo usobanurira uyu mukunzi wa radio huguka ndetse wifuza no kumenya imyungukire y'inkoko.
Ubworozi bw'inkoko nuko ari bwiza abantu babutinyuka twose nta kibazo bwo kubworozi bw'inkoko bufite. Ubu ngubu ndizera yuko kandi nkurikije n'abo tuganira babikora kandi nkambihamya uko mbibona atangira ku nkoko nkeye akazamuka agira ku nkoko nyinshi kandi ukabona yarahinduye imibereho gatangira ari umuhinzi mugenzi wawe akora ubworozi bw'inkoko nyuma y'imyaka ibiri ukamusanga mu ivatiri ryoshye ubona ko inkoko zitanga umusaruro
namwe ufite icyizere ko zizabateza imbere
cyane rwose ndabyizeye mbonze maranye amezi abiri n'icyumweru kimwe inkoko neza zigitangira gutera uko nina ziguze zimaze yandi abiri uzimaze amezi ane zitangiye gutera yego rero izindi nizimara kuhagera nibwo nzaba nizeye umusaruro ushimishije
utanseridan ngira ngo umumaze kubyumva ibyo nsenge yumva byo baca bica mu makavuze ndetse nsenge yumva yobajije kino kibazo ese koko inkoko zunguka zite we yabariye ku mushumwe ese mu kubara inyungu bibarwa gute ndagira ngo musobanure abateze amatwi radio huguka cyane cyane abo ngabo babajije icyo kibazo
nibyo koko inkoko itanga umusaruro ndetse ukageza ku mworozi ku kintu gishimishije gifatika ariko nanone bisaba ko habaho ubwitange bw'umworozi cyambere agomba kujya muri ubwo uwo mushinga afiteho amakuru ahagije kugira ngo atagenda gahuzagurika aho yakagombye gukora tuvuge wenda nk'aho bafite impungenge z'ibiryo byinshi bagabura ugasanga birabahenze ari nk'unaborozi ajyamo atazi uwo mushinga agiye gukora agafata inkoko akajya yigaburira ibiryo atazi kantite ari butange ku munsi bitewe n'uko inkoko ingana ugasanga nimba ari umushwi yarawushyiramo amagara amarenze nka 30 ntagazi kandi tagomba guha umushwi icyo gihe birumvikana igiciro kizamuhenda kurusha umusaruro inkoko izamuha hanyuma kubijyanye n'umusaruro wenda ubundi kuva umushwi ufite umunsi umwe utangira gutera ufite amezi hafi ane n'igice niko tubara hanyuma kuri ayo mezi ane n'igice amagi ntagaba yari yakagwiriye ariko nka nyuma y'ukwezi kumwe umubare w'amagi ubumaze kuba mwinshi ku buryo inkoko yawe iratera nabura mu gihe cy'amezi 15 inkoko ibikiguha amagi inkoko imwe rero ibishobora gutanga amagi 320 ku mwaka urumva ko ari umusaruro ushimishije uramutse wakoze wabaze neza ukagabura ingano y'ibiryo ikwiye kandi nanone ukagerageza kugabanya ibiciro ugenda uyitangaho tuvuge wenda nimba ibikoresho uri kugura ukagerageza kugura ibikoresho bidahenze bipfa gusa kuzatanga umusaruro inkoko igukeneyeho
Mukiri kuri izo nkoko mutubwiye ko itera amagi 320 hanyuma se bwo mushobora no kubara ibyo agaciro k'ibyo yariye
gusa ubu ntago nahita neza mubwire ngo ku mwaka inkoko ibiri ibiryo bingana iki ariko nabura nakubwira inkoko ingana gutya na gutya irya ibiryo bingana gutya na
gutya bitewe na bya byiciro
bitewe n'ibyiciro
hari ibyo mwigize gukomozaho nyine bijyanye n'ibyiciro by'inkoko hari icyo mwakomojeho cyitwa demarrage bwo muraza turaza gushaka akanya hanyuma muze kukivugaho hanyuma twinjira muri bimwe mu bibazo aborozi bagenda bibaza hari muhiri wibajije ko inkoko ziboneka zigura ngahe Eliezer wibajije niba mu rubirizi zigura ngahe hari uyu mukunzi wacu utatwibwiye ni Teofile Mugakenke ati ndabaza uko ubwoko bw'inkoko bukurikirana butanga umusaruro ubwoko bw'inkoko ubwo birajyanirana n'ikibazo bica mu maka yakomojeho cy'inkoko zihenze rika twumve bica mu maka hanyuma musubize ababorozi mwubabwira ubwoko bw'inkoko buboneka nuko bukurikirana ubwo mahera ku kibazo cya Teofile hanyuma mutubwire nuko izo nkoko ziboneka mu rubirizi n'igiciro cyazo nuko zaboneka hirya no hino tubanje kumva ariko iki kibazo cyabica mu maka
Ministeri dufashije kuko no kugura imishwi bitusaba kuyigura hanze tubonye ibikoresho byatuma inkoko zirarira noneho washaka imishwi ukayibona ukoroza n'abagenzi bawe byadufasha minagiri kuye kubidufasha mu twone ibyo bikoresho birarira make tukajya tuzivana iwacu nkubwo nagiranye amasezerano na Agroteke Agroteke nayo yazinzaniye kandi zarampenze inkoko 3,000 nishyuye miliyoni imwe irenga ntabwo nari nabyiteguye neza ngo ndebe imibare kuri Bordero ariko zirahenze ku buryo ari ntangaha zitarenze 700,800 ziri mu gihumbi mbo zirasumba neza amagi nizo zihenda kurusha izinyama ariko
ndagira ngo muhere kuri kino kibazo cya Teofile Mugakenke ubwo kubwo nkoko buboneka mu rubirizi
Ubu mu Rubirizi dufite ubwoko bw'inkoko zitanga amagi ni rase bita Isa Brown iriya ifite kureri ifite ibara ritukura. Hanyuma kuzinyama dufite ubwoko bita Kobu Sensa ni ziriya zifite ibara ry'umweru n'ubundi. Nizo ziri kuboneka ubu ngubu mu Rwanda.
Zitanga ngo umusaruro umeze ute?
Umusaruro n'ubundi ni wa wundi nakubwiye kuza amagi. Inkoko imwe itangira gutera ku mezi ane n'igice zitera kugeza kuri 85% ku ijana to de ponte yazo. Hagati ya 85% ku ijana kugera kuri ntago zagera wenda 100% bitewe n'uko uba wazifashe, ariko nabura 98% hari aborozi bajya bampamagara bakambwira bati inkoko zanjye ziri gutera kuri 98%. Inkoko imwe ikaba ifite ubushobozi nyine bwo gutanga amagi nabura 320 ku mwaka.
Hanyuma
izi nyama zitangira gutanga umusaruro ku minsi 50. Inkoko imwe iri hagati y'ikiro kimwe n'amagarama 800 kugera nabura ku biro 2-2 n'igice gutyo.
Tukiri kuri izi nkoko, ibiciro bihagaze bite ubu ngubu?
Umushwi umwe w'inkoko zitanga amagi tugurisha amafaranga 700. Hanyuma inkoko zitanga inyama umushwi umwe tugurisha amafaranga 500. Koko nkuko umworozi uriya wa Butare bica mu mpaka yabivuze, iyo utumije hanze birahenda kuko hiyongeraho n'amatransporo n'ibiki. Niyo mpamvu rero tunisegura wa mugani ku borozi, kuko ubu tudafite imishwi ariko turi mu kugerageza kugira ngo tubashe kuyibona ibashe kubageraho bitabagoye batagombye gutumiza hanze.
Tukiri kuri iki kibazo cy'imibonekere y'imishwi, ari nabyo bituma aborozi bashaka korora bya kijyambere bashaka inkoko nyinshi bazitumiza hanze. Ese muri iki kigo ni izihe ngamba zihari kugira ngo ubwo bworozi bushyizwemo imbaraga kugira ngo bashe kugira za ababukora imbere? Ni izihe ngamba zihari kugira ngo izi nkoko zibashe kuboneka?
Ingamba zihari twasaga nk'aho tutari guhaza isoko ryo mu gihugu. Ituragiro ryacu ntabwo ryabashaga guhaza isoko neza, ntabwo aborozi bose babashaga kuzibona iwacu kuko twari dufite ubushobozi bukeya bwo guturaga imishwi. Ubwo bushobozi buterwa n'uko tuba dufite inkoko z'icyororo cyangwa se zo bita parent stock, ziriya ziduha amagi abanguriye akaba ariyo turariza tugakuramo imishwi.
Nubwo bushobozi bwe buhagaze bute?
Bigenda bihinduka bitewe n'umubare wa parent stock dufite cyangwa n'uko zigenda zisaza.
Mukurikije nk'uko mugenda muha aborozi bazikeneye izi nkoko, mubasha nko guha aborozi bangahe? Nkugeza turaze mubasha nko kubona imishwi ingahe? Wenda tufatiye kuri iyo mibare.
Ubundi iyo dufite ubushobozi bwiza nabura kabiri mu cyumweru turaturaga, kandi ugasanga nabura umuntu turabasha guha n'umuntu waguze inkoko 300 kuza amagi na 200 kuza inyama, biterwa naho parent stock ijya ziri gutera. Dufite amagi ahagije
kuvuga ngo iyo parent stock murimo muvuga ni hagati y'amishwi ingahe n'ingahe? Muvuze bitatu by'inkoko
z'amagi n'ubundi tuba twa
imishwi nk'ingahe mu cyumweru iyo byagenze neza?
Iyo byagenze neza twaturaze rimwe gusa ibyo bitatu dushaka kubibona, n'ibyo by'amagi na 200 by'inyama dushaka kubibona. Ubwo ni rimwe, kandi nakubwiye ko kabiri mu cyumweru dushobora kuturaga. Urumva ni nk'600 kuza amagi na 400 kuza inyama.
Ni kuvuga ngo ni iyo mibare mufite. Ese impamvu mutageza kuri ubwo buryo bwo guhaza isoko ry'abashaka imishwi, mubona inzitizi ari izihe?
Inzitizi ya mbere ni ayindi n'ubundi navuze, uko dufite umubare muke wa parent stock, kandi nanone ibiraro byacu bikaba biri bike, turashaka kongera kugira ngo tugire parent stock. Ibikorwa remezo n'ibitoya ntibihagije, dushaka kongera kugira ngo tugire umubare munini wa parent stock, noneho tubashe kugira umubare munini w'imishwi ivuka buri cyumweru.
Haramavuze bati habonetse ibyo byuma bifasha kurarira ayo magi akavamo iyo mishwi byaba byiza. Ese ibyo byuma byo mufite birahagije cyangwa muri hari gukorwa iki kugira ngo ibyo byuma bikwirakwire hirya no hino ahandi bagenda binjizamo wenda abantu bikorera ku giti cyabo barwiyemeza mirimo? Ese nta barwiyemeza mirimo bahari ubu ngubu mukorana babafasha kwegereza aborozi izi nkoko?
Ingamba zirahari, imashini dufite zituraga zirahari zihagije, ndetse ubu hari na gahunda yo gushyiraho amamini hacari cyangwa amakuvu amaturagiro matoya muri buri karere. Hari naho yaratangiye nko muri Rurindo, hari aho twamaze kurishyira umworozi tugirana amasezerano, noneho tukaba twamuha imashini irarira n'andi masezerano tuba twumvikanyeho.
Tukiri kubona icyororo, birumvikana ko wenda ubwo buryo bwo kugenda mwe mushyira amaturagiro mato mu turere bizafasha kugira ngo abashaka korora inkoko za kijyambere babashe kuzibona. Tukiri aho ngaho, hari umukunzi wacu wibajije ku bigendanye no kubona inkoko zishobora kurarira. Ese birashoboka ko mu iyo gahunda nayo mujya muyitekerezaho muri izi gahunda zo kugira ngo ubworozi butere imbere?
Turayitekereza, ndakeka ari nabo twafashije kuzibona nka wa Rurindo nari mvuze, ndumva mu masezerano harimo ko tuzamuha na parent stock, ntago nibuka neza ariko nabyo ndumva muri gahunda birimo.
Tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi, uhereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 61 76 98 cyangwa se 0728 61 76 98. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, muvuze ku bibonekere y'imishwi, ngira ngo abari bafite ibibazo baragenda babona ibisobanuro, hanyuma tukiri kuri ibi bigendanye no bworozi bw'inkoko, ati umuntu yabona te amahugurwa? Ubwo ni muri turaza kukigarukaho mu kanya, reka tubanze no dusubire mu bigendanye no kwita kuri izi nkoko, kuko usanga nyine abazorora bamwe abazorora bagira ikibazo nyine tugaruke kuri ya mirire. Hari n'uwabashije ko bavanga, ubwo muraza kugira icyo musubiza. Reka tubanze twumve ibigendanye n'izi nkoko, cyane cyane ikibazo cy'ibiryo bamwe bagiye bakomozaho.
Wenda abatuye mu gice cy'icyaro ntabwo bizatugora. Ariko nk'ibitumizwa hanze byo nyine biratugora, nk'iyo mapamba, nk'iyo babiyeta kokiye na ninjanga, izo ndagara usanga ibiciro byazo bigenda bihindagurika, ugasanga biragenda bihenda, ugasanga birarushya umworozi. Sinzi ikintu Minagiri yadufasha kuri ibyo ngibyo, nk'ibyo ngibyo bya kokiye, koto, ninjanga, usanga aribyo bikunze guhenda cyane kurusha ibigori byo turabyihinga, usanga biboneka, amasoya turayihingira, ibihwagari turabihinga, usanga biboneka, ariko ibyo biva hanze cyane usanga bihenze.
Hari izo mpungenge bamwe mu borozi bagira, bakavuga bati ibiryo by'inkoko birahenze, ndetse hari gutangira kugaburira, hari ibyo mwavuze ngo za demarage shobora kuba zitwara ibiryo byinshi. Ubwo muvuge kuri kino cyiciro cya demarage ho gato, hanyuma mutubwire uburyo umworozi yabyitwaramo kugira ngo adahendwa n'ibi biryo, cyangwa n'ingamba zihari kugira ngo ibyo bibashe korohera umworozi.
Kuri iki cyiciro cya demarage ni cya gihe umushwi uba ugifite umunsi umwe kugeza ku gihe cy'ukwezi cyangwa se igihe cy'ibyumweru bitatu, bitewe n'ibihe uko bimeze, nimba hashyushye cyangwa se nimba hakonje. Muri demarage rero ni periode yo ni igihe umworozi akwiye kwitonda cyane, kuko niho tubonera umubare munini w'inkoko zipfa.
Ubwo ni kuva ku munsi wa kangahe kugera ku wa kangahe?
Ku munsi wa mbere, kuko umushwi twe tutanga wavutse uwo munsi. Umworozi akuye umushwi wacu aragenda wukorere demarage, niyo ngiye gusobanura ko demarage ayikora te kugira ngo umushwi idapfa. Rero arage mbere yuko abashyira za nkoko ze mu kiraro, abanza kwica mikrobe zose zirimo mu kiraro kugira ngo inkoko zitanduzwa n'izo mikrobe. Ateramo imiti, ateramo imiti, hari ubwoko bwinshi bw'amadezi bw'iyo miti, ashobora gukoresha umuti bita ashobora gukoresha ishwagara, ashobora gukoresha sude caustique, ashobora gukoresha na creoline agateramo mu kiraro akicaye ya za microbe, yamaze guteramo umuti ntagahita ashyiramo inkoko arabanza agafunga nabura wenda nk'igihe cy'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri kugira ngo abe risire ko yamiti ko ya za microbe zose zapfuye n'impumuro ya yamiti yashizemo. Hanyuma arangije ntagafata imishwi ye ngo ayishyire muri yasa muri ya nzu yose yageneye kororeramo inkoko nkuru, kuko twabonye nk'uko umworozi ruca mu mpaka yavuze ko inkoko eshanu ubundi zijya ku buso bwa metero karimwe, ariko ku mishwi ho biratandukanye, bisaba ngo zibe zirundanyije zegeranye kugira ngo zibashe kugira uburenganzira bumwe ku bushyuhe no ku mirire no ku minywere. Nabura inkoko 50 zo zijya kuri imishwi 50 ijya kuri metero karimwe. Ni muri urwo rwego rero akora icyo twita ururerero. Ururerero arukora muri cya kiraro nyine, afata triplex akazisaturamo kabiri, none akazubaka nk'uruziga mu kiraro. Arangije kuzubaka nk'uruziga, urwo ruziga ni rwo azarereramo imishwi ye, niho azatereka imbabura yo gushyushya imishwi ayishyira muri hagati muri rwa ruziga, none ahandi hasigaye undi mwanya usigaye akazengurutsaho ibarizo yasaso yazo, none agateguramo aho zirira naho zinywera. Arangije ibyo ngibyo abona nibwo ashyiramo imishwi, ayigejejemo ntagahita yigaburira, arabanza kwihutuzi twakazu yazi turimo agasukari, kuko ntago urwungano ngogozi z'imishwi rw'imishwi ntago ruba rwakabasha guhita rutangira gufonksiona kudijera biriya biryo bikomeye, abanza kuyatwatuzi noneho rugatangira kumenyera, noneho nka nyuma y'isaha akabona gushyiramo ibiryo. Noneho muri iriya periode rero hari ibintu by'ingenzi umworozi yitaho kugira ngo yamishwi ye idapfa. Aho cya mbere ni ukugabura, tuba twamuhaye imfashanyigisho cyangwa ashaka gushaka n'imfashanyigisho akareba ngo umushwi w'umunsi umwe ugenewe kurya amagara mangaye. Umushwi w'umunsi umwe kugera ku cyumweru ubundi urya amagara 10 ku nkoko zitanga amagi. Ibyumweru bibiri urya amagara 20, ibyumweru bitatu urya amagara 30, ibyumweru 25, ibyumweru 4 urya amagara 30. Ageze kuri ibyo byumweru 4 kugira ngo bimworohere, buri cyumweru agenda yongeraho amagara 5, uko icyumweru kigiye gishira agenda yongeraho amagara 5. Kugeza zigeze igihe cyo gutera nibwo ahita ashyira ku magarama 130. Ubugakomezanya nyine no kugabura no gutanga inkingo nk'uko programme y'inkingo bimwereka tuba twayimuhaye. Urukiraro rukingo rwo ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatatu akagenda kurikiranya izo nkingo nk'uko programme iri kubimwereka. Hanyuma rero icyicimishwi ni ikihe muri iyo periode tukunda kukangurira aborozi cyane kugira ngo bakiteho imishwi idapfa bakagira igihombo. Icya mbere cyicimishwi ni ubukonje bwinshi. Iyo hakonje twabonye ko haba harimo imbabura, ariko hashobora hariho n'igihe hashobora gukonja. Hajemo ubukonje rero imishwi irapfa. Niyo hajemo ubushyuhe nabwo imishwi irapfa. Ikindi cyicimishwi ni umuyaga. Tugitangira wenda nuko tutigeze tuvuga kuri kondisiyo z'imyubakire y'ikiraro, ni byiza ko wubaka ikiraro kitinjiza umuyaga, kitinje amasha y'imiyaga bitinjira mu kiraro. Ariko habayo nk'igihe hashobora kubaho ihinduka y'ibihe ugasanga imiyaga irinjira mu kiraro, icyo gihe nabwo imishwi irapfa. Umworozi rero agomba guhora mu kiraro cye umunota ku wundi gihe cyose akiri muri iriya periyode, agenzura harakonje, harashyushye, harimo umuyaga, ese umuriro wabuze, ibyo byose ni iby'abareba. Icyo agomba gukora rero amutse abonye hakonje, ikimubwira ko hakonje asanga udushwi twegereye imbabura, turimo tubyigana ku mbabura, tutari gukina, tutari kurya, ubona mbese dufite ikibazo dukonje twegereye imbabura. Icyo gihe nyine apfuka amadirishya yinjiza imbeho, hanyuma ariko agasigaza irindi dirishya rishobora kwinjiza umwuka inkoko zihumeka adafunga hose zikabura umwuka.
Murakoze, murakoze kubwo busobanuro. Ngira ngo bisaba nyine kuba ubizi n'ubumenyi bundi. Hanyuma tukiri kuri iyi migaburire, bica mu maka yavuze ko ibiryo bibahenda cyane cyane biriya bituruka hanze, yavuze ati amasoya, ibigori byo bishobora kuboneka rwose mu cyaro, kuko atuye mu cyaro atari ko biriya bindi bindi. Ese abashinzwe guteza imbere ubworozi bw'inkoko hari icyo babidufashamo? Ese ngira ngo mwinjira no muri gahunda yiyamamaza bworozi, niba twavuga dutyo, kugira ngo izi nkoko zigeze muri baborozi zibashe kubagira umumaro? Ese mu bigendanye no kugira ngo haboneke ibyo bituma inkoko zigubwa neza cyane cyane ibyo bituruka hanze, niki mwabivugaho?
Kugeza ubu ngubu hariho ibigo bikora ibiryo by'inkoko. Dufite ibigo biraterwa buriya wenda n'akarere buri mworozi atuyemo, ariko kugeza ubu ntabwo turabasha kugira ubushobozi mu Rwanda, ntiturabasha kugira ubushobozi bwo gukora bira ziriya matière première dukoresha mu biryo, ziraza ko kene mu Rwanda ntaho bazikora, birasaba kuzitumiza. Amagufa se yo wenda birasaba kubona imashini yasya, kuko amagufwa yo turayafite mu mabagiro tuba tufite ari amabadeshe bajugunya ina amagufwa twayakoresha, ariko kubona amamashini wenda ndakeka ko hari icyo cyagora umworozi.
Mbega haracyari ibibazo kuva bikiva hanze, ntabwo byoroshye. Keretse habonetse nimwe muzabikora, keretse abantu babyemeje hari bakabijyamo.
Ibyari byo byose buriya wenda nka minisiteri bifite mu nshingano, hari ingamba igomba gushyiraho kugira ngo ibyo biryo bibashe kugera ku mworozi bitagombye kujya zoherema, zibashe kugera ku mworozi zitagombye gutumizwa hanze. Turacyafite ibintu byinshi tugitumiza hanze mu Rwanda.
Hari umukunzi wacu wibajije ngo muduhe ngo formule nziza y'imvange wahe inkoko zitera imvange y'ibiro ngo umubiri ijana ngo inkoko zitera ngo wazivangira gute? Sinzi niba yabifata mu mutwe cyangwa inama wamugira, sinzi
yakuraza agakaramu cyangwa sakaza wenda
ntacyo bivuye. Niba atari byinshi, ni byinshi cyane.
Yafata nk'agakaramu nkabimubwira muri macye akakandika, agari byinshi cyane. Inkoko zigejeje igihe cyo gutera mu mvange y'ibiro ijana, ushyiramo ibiro 60 by'ibigori, ugashyiramo ibiro 7 by'indagara, ugashyiramo ibiro 10 bya soya, ugashyiramo ibiro 7.5 bya bira bisigazwa byo mu ruganda rw'ipamba, ugashyiramo ikiro 1 cya bira bisigazwa byo mu ruganda rw'umuceri, ugashyiramo ibiro 3 bya bira bisigazwa byo mu ruganda rw'isukari, ugashyiramo ibiro 6 bya bira bisigazwa 6.5 bya biriya bisigazwa byo byari amagufwa aseye, ugashyiramo ibiro 4 bya kokiye cya kikota cy'ikinyamunjonga nyine cy'ikinyamushongo, ugashyiramo 0.2 rero ni nk'amagarama 200 ushobora gukoresha turiya tuyuko dutoya, cyangwa se ufite umunzani upima amagarama nawo wawukoresha nta kibazo. Hanyuma ugashyiramo 0.3 bya perimix, nayo ubwo wakoresha uwo munzani cyangwa ugakoresha turiya tuyiko dutoya, ugashyiramo ibi 0.05 ubwo ni nk'amagarama 50 wakoresha kariya kayiko, nabwo wakoresha kariya kayiko gatoya, kariya kayiko gato gapima garama 5 ugashyiramo rizine 0.05 nayo ubwo ni kariya kayiko gato wakoresha n'amagarama 50 noneho n'umunyu usanzwe mu gikoni 0.4 ni nk'inusu ituzuye neza.
Ngira ngo uyu mukunzi wacu arasobanukiwe. Tugenda tugana ku musozo, ubwo nabohereza ubutumwa bugufi. Tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi, uhereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 61 76 98 cyangwa se 0.72 21 61 96. Turagenda tugana ku musozo, tugeze ku kibazo cya nyuma bamwe mu borozi bakibajije, ariko nabica mu mpaka nawe yakivuzeho. Hari nka Nsengiyumva wavuze ati ngende mu murenge wa Rutunga, umuntu yabona ate amahugurwa? Mbere ko muvuga kuri ayo mahugurwa, reka tujye kuri iki kibazo bica mu mpaka yagarutseho.
Zindi mbogamizi nanone ni
aba veterineri babishoboye nimbarwa abenshi ntibabize iby'inkoko kose usanga umu veterineri amubwira uti ndashaka imiti inkoko zimeze gutya ukaguha imiti ugasanga rimwe na rimwe uragiye usanze binyuranije n'uko izo nkoko zari zimeze ugasanga zirakomeje zirapfa mbese ugashaka n'uzi gufasha kuzikurikirana ugasanga nanone wabona haragira ngo ukabona ko atabyumva neza ariko nk'umugiye nifashisha usanzwe abikora kuruta kure undi mu veterineri wari we wese mu veterineri usanzwe abikora afite undi mwororozi yororera noneho ukamugisha inama ukamusaba akaguhemba akagufasha
n'abari aba veterineri basanzwe ntabwo babizi
harimo abatabishoboye ntabwo ari bose babizi bashoboye iby'ubworozi bundi ariko bw'inkoko aba veterineri babuze baracyari bakeye bogeye nta kibazo cy'isoko ndagira cyane kuko nta magi menshi ndagira kandi nateguye umushinga nize isoko kereka nisanga abandi bararintanze kuko nakerereho gatoya ariko ubundi ni kibazo cy'isoko kizamo kubahinzi n'aborozi
n'ibyo bibazo by'isoko nta zindi mbogamizi ziboneka mu bworozi bw'inkoko ku buryo bavuga uti iki ngiki iki niki kibangamira umworozi w'inkoko
ikibazo ni uko uduce tw'ibyaro ritwa bahinzi benshi barimo n'aborozi ugasanga nta mazi ku buryo kugeza amazi ku biraro biba bitoroshye niyo mpamvu nka menagiri wende yadufasha kaboneka ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'uko biboneka mu buhinzi nka zira mashini zihinga zaje ubu zihinga vuba vuba habonetse n'imashini bakunda kuzita motopombe zibasha kuzamura amazi nagiye kwishaka nk'ubu narayibuze ubwo ku buryo turimo gukoresha ukuntu twirwanaho ngo amazi aboneke ariko usanga mu cyaro nyine ahantu hatari amazi birarushya cyane kandi nk'uko dukenera amazi menshi
tukiri kuru tugende tugana ku musozo hari ibyo bibazo aborozi bafite cyane cyane bigendanye n'uko babona ubumenyi we yavuze ku ba veterineri bamwe yutabikora ngo hari igihe utabizi neza uyu nsengiyumva we yavuze ati umuntu yabona tubwo ubumenyi ubwo muraza kubahana nimero niwe bakundira uko ubwo muratubwira uko babona ubwo bumenyi ubwo mwagira icyo muvugaho tugende tugana ku musozo
kubijyanye n'ubumenyi cyangwa se wenda amahugurwa nk'ikigo cy'igihugu nyine gishinzwe guteza imbere ubworozi bw'inkoko icyo dufasha aborozi cyane icya mbere twabonye ko ari ukubagezaho wa mushwi w'umunsi umwe bitabagoye batagiye kuwutumiza kure kandi bitanabahenze hanyuma indi misiyo yacu ya kabiri nanone ni uguha inama ni uguha amahugurwa information technique zijyanye n'ubworozi bw'inkoko aborozi bamwe baratugana badusanga aho dukorera tukabagira inama hari n'abaduhamagara kuri telefone tukomeza gukorana n'aborozi uburyo bwose bushoboka imirongo ya telefone tuba twarayitanze
hanyuma ku bigendanye n'uko kubona ubwo muvuze ko kugira ngo ubashe kubona ubumenyi ari kubegera no kubahamagara
baratwegera bakaduhamagara kugeza ubu ariko dufite n'aba veterineri b'uturere n'ab'imirenge nabo ni abakozi bacu bashobora kubiyambaza cyangwa se nabo bakaba baduhamagara tukababwira uko bafasha uwo muntu
nawe ku bikorwa remezo yavuze ku mamashini yakwifashishwa mu kuzamura amazi icyo cyo mwakivugaho iki
icyo wenda ubwo ntago ari ngende bugisubize birasaba wenda umuntu uri umukozi wa Minagri ushinzwe ibijyanye n'ibikorwa remezo buriya
ubwo tuzabikurikirana turebe uko bimeze kuko biriya bikoresho bikoreshwa ni amamashini nyine akenerwa mu buhinzi n'ubworozi abakenewe hanyuma dugenda tugana ku musozo ndagira ngo musubize uyu mukunzi w'Inyanza aravuga ati ndabasaba ubusobanuro ku bigendanye n'ubworozi bw'inkoko bworoshye ati nk'inkoko 50 gusa birashoboka mwe mutangira mwavuze ko nibura inkoko zitari munsi ya 300 baravuga ati uburyo bworoshye inkoko 50 uyu mworozi ni kimwe mubwira uyu muntu ufite uyu mushinga avuga ati bworoshye inkoko 50
birashoboka ni 10 wazitangirana ariko biragoye nk'umuntu utangiranye inkoko nkeya biragoye kuko biramuhenda kandi nanone iyo agiye kureka kugira ngo bimuhende zibaho kubw'amahirwe kubwa amahirwe zishobora kubaho cyangwa se zigapfa. Impamvu mbivuze nizihe? Kuko nk'iyo utangiriye ku nkoko nkeya ukajya kugura bya bikoresho by'ingenzi uzakoresha kugira ngo inkoko yawe ibashe kugira ubuzima buzira umuze, uzasanga birenze cyane kurusha ubihenze cyane kurusha umusaruro zizaguha. Hari abahitamo rero kuzorora nka Kinyarwanda, reka tuvuge nka Kinyarwanda atari za kijyambere, noneho ugasanga hari ibikoresho yirinze kugura n'inkingo zimwe na zimwe ntazitanze. Kubwa amahirwe zishobora gukura, ariko ntago twabiha amahirwe cyane kuko ntabwo abazibiri imbere ukuntu bizabimeze.
Tukira aho ngaho hari uburyo nyine izo nkoko dukurikije ubushakashatsi bugenda bukorwa, ndetse niko mu bindi bihugu babikora, usanga nko muri za Kenya hari uburyo aborozi baciriritse baborora inkoko z'imvange. Nkuko ubona mu Rwanda hari inka z'imvange, bakagira amasake ya kijyambere bakashyira mu bworozi busanzwe kugira ngo bya bindi bikenerwa cyane mu bworozi bwa kijyambere bw'izo nkoko zifite amaraso ijana ku ijana bworohe, bakagira inkoko z'imvange. Si iyo gahunda yo hari icyo mwayivugaho bimeze bite?
Reka nsubirize nanone n'uwo muntu waruvuze ku korora inkoko nkeya. Ahanini inama ngira abantu bashaka korora inkoko nkeya, mbagira inama yo kuza tukabaha amajya banguriye, noneho bakayarariza ku nkoko y'inyarwanda. Icyo gihe yararije ku nkoko y'inyarwanda abasha kubona wa mushwa ufite amaraso nk'ayi nkoko y'ipondezi, ariko uburyo bwo kuyirera ntibimugore kuko ya mama wayo ibasha kuzirinda nk'uko inyarwanda irinda imishwi yayo, noneho zikaba zabasha gukura wakita ku nkingo no ku biryo gusa. Hanyuma ku bijyanye no kugira ngo tubone inkoko z'imvange, kugeza ubu ntago turabasha kubonera aborozi bose amasake yo kubangurira inkoko zabo, ariko nabura nk'iyo tugeze nko mu gihe cyo gusazura ziri hafi, natwe tutagikeneye cyane amasake, aborozi bakeneye baraza bakayafata noneho bakajya kuyabanguriza ku nkoko zabo. Imishwi ivuyeho iza ntago bifite ijana ku ijana pondeze, ariko abari imvange ishobora kuba niyo yatanga umusaruro mwiza.
Hari uburyo bumwe nabonye Karongi, aborozi baciriritse bakoresha bakajya kubafite za nkoko barangije gukora demarage bakigura inkoko zavuye muri cya cyiciro cya demarage, kuko mwatubwiye ko ari cyiciro kigoye. Ese ubwo buryo bwo ntabwo mu buteganya kugira ngo na wa wundi udafite ubushobozi bwo kwita kuri inkoko mu gihe cya demarage nawe abone inkoko koko abashe kugira kuri wa musaruro w'amagi?
Kugeza ubu ngubu ntago nakubwira ngo turabuteganya, kuko ahanini twatwishe inshingano zacu cyane. Inshingano zacu nakubwiye ko ari ukugira inama uburyo bafata inkoko ikabasha kubaho. Iyo umugira inama akagenda agakurikiza byawe ndo wamubwiye, n'ubundi nkuko ibaho. Gusa hari abirinda bagira ubwoba, abirinda risk, ugasanga warishakiri ikuze. Niyo mpamvu bagenda bakajya kuzigura nko mu bantu bazidemara bakazigurisha zikuze. Abo ngabo nabo nk'ushaka korora nkeya byamufasha, hari abantu bazigura ari nke ntoya bakazidemara bakazigurisha zikuze. Ariko twe kugeza ubu iyo gahunda ntayihari, kuko tuba twafashije umworozi uburyo bwose bushoboka kugira ngo abashe kugira ubumenyi bwo kurera inkoko ye igira ubuzima buzira umuze.
Kugeza ubu bavuze ko hari ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubworozi bw'inkoko, abantu bumva rubirizi. Ese umworozi yagera kuri ibyo mufite mu rubirizi gute? Nagira ngo muhinzira kubyo yavuga ati ngiyewe ibyo kansiri ndambwiye kuko nagira mu rubirizi.
Kuhagera cyangwa kugira nk'ibyo
kugira ngo abone ubwo bumenyi, kugira ngo abone izo nkoko n'izinzira nyuramo kugira ngo abashe kubashyikira neza, ubwo muraduha adresse n'uburyo abyitwaramo kugira ngo abone izo nkoko.
Nk'umworozi utuye hafi cyangwa ufite ubushobozi bwo kuhita agera iwacu, ubwo adusanga ku kazi tukamufashirizayo. Ariko n'undi utabishoboye araduhamagara kuri nimero 0727 800 2013.
Hanyuma mukamugira inama,
tukamufasha bitewe n'icyo adukeneye.
Hanyuma turangize kuri ibitekerezo bibiri. Ati ko nge nifuza amasake, ubwo nayabona gute? Ubwo abivuze muri bwa buryo. Hanyuma Eri ati ayo magi yararijwe agura ngahe, cyangwa se ayo masake agura ngahe? Ndako barakurikiye cyane.
Amagi yo kurariliza ntago cyaye ndigira imwe ribari gura 150 ngirimwe. Hanyuma amasake, iyo turi kugurisha amasake, iyo tuyagurisha ku biro ntago tugurishe isaha kimwe kandi ikiro isaha kimwe na buri ipima nk'ibiro bibiri ubwo ni ukuvuga ikiro kimwe tukigurisha ku cyatanu isaha cy'ubwirumva ibikura nka bitatu
hanyuma igihe kize cyo kubona amasake ni ryari
iyo tugejeje igihe cyo kuyagurisha Oke nago dutanga itangaza ari aborozi baba bizi nabo bagumya biinforma batubaze se muzatanga amasake ryari muzatanga amasake ryari
nubundi umwaka kugira amezi 12 se hari amezi amasake yabonekamo cyane cyangwa
biterwa n'igihe
twakomeza kubaza
twabonye yuko inkoko imwe ishobora gutanga umusaruro mu gihe cy'amezi 15 nuko uvuga iyo tugiye kugera ku musozo wo gutanga umusaruro rero nibwo dutangira kugurisha ya masake kuko natwe tuba tutakiyakeneye Icyo gihe rero nibwo to sinakubwira ngo ni period runaka biterwa naho inkoko zacu zigeze zikura muri age
hanyuma dusoza niki mwabwira aborozi bashaka kwinjira muri iyo mishinga y'ubworozi bw'inkoko n'abandi babikora kugira ngo bashe kubona umusaruro mu masogonda 20
Aborozi bashaka kwinjira mu bworozi bw'inkoko ni byiza ko binjiramo bafite ubumenyi bahawe na specialiste mu bworozi bw'inkoko kuko ntago ari umushinga upfa kwinjiramo gusa nta bumenyi ufiteho ikindi kubabikora nabo courage kuko umushinga w'ubworozi bw'inkoko n'umushinga rwose utanga inyungu igaragara kandi ugeza kuwukoze ikintu kiza gifatika
turabashimiye reka tubashimire mwese mwabanye natwe tubashimira ku bitekerezo byiza mwatanze dutekereza ko mwungutse byinshi kubigendanye n'imishinga ya nyubworozi bw'inkoko dushimira by'umwihariko w'Imana Eme Kansiri duwaturutse mu kigo gishinzwe guteza imbere ubworozi bw'inkoko hariya mu Rubirizi akaba ari ikigo gikorana gikorera muri lab dushimira mwese mwabanye natwe kandi mukomeza kugira ibihe byiza no kugugwa neza muno mwaka wa 2014 na kane twifuriza kuronka ndetse no kunguka mu byo mukora ngiye na Florentine Mukarubayiza naho butaha
weza tavaho ahunga wa yumunezero wawe bisegaye gira mama wanje urya ugira so yitwini wose umufatiye mugambiki bonane bonane umwaka muhire
cyerekezo cy'iterambere
kongera umusaruro kubuso buhari umusaruro kiyongera kugira ngo umusaruro we mwishi kuko ari yo mahirwe yo kugira ngo isoko riboneke gushyiraho uruhererekanye nyongera gaciro ruhuza umuhinzi n'umucuruzi w'umusaruro ariko bishingiye ku masezerano ikindi nabonye nuko umusaruro umuhinzi yejeje agomba kushikiriza umuntu ubwo bakongerera gaciro
cyerekezo cy'iterambere ni ikiganiro cya Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri
iki kiganiro niro kigamije kwegereza abakora ubuhinzi n'ubworozi serivisi z'ubuhinzi kimwe no kuganira ku byakorwa ngo ubuhinzi n'ubworozi bibe icyerekezo cy'iterambere koko ry'igihugu n'abagituye
muhinzi mworozi kurikira ikiganiro icyerekezo cy'iterambere ni ishuri nyaryo iyumvire nawe
yakoze cyane ubundi rero ngira ngo tuzakoresha ifumbire zitandukanye tuzakoresha ifumbire y'imva ruganda dukoresha n'ifumbire y'imborera
kuko iyi gitari ugakura nka toni 10-12 ariko ubu tugeze ubu kubera ko nashatse imbuto nziza ngira urukona ni kigega ni imbuto nziza y'indobanure urukona kuri gitari ko ari toni 37 ni ukuvuga ko irambuto nayo yamfashije mu bintu byo kuzamura umusaruro noneho no gutegura umurimo mwiza no kufumbira neza koresheje imborera
ibinyujije kuri radio Huguka Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri ikugeza ikiganiro icyerekezo cy'iterambere kuri wa gatanu saa 3 za mu gitondo kugeza isaa 4
na buri wa mbere guhera isaa 2 kugeza isaa 3 za nimugoroba
nakubwira iki hamwe n'impuguke za Minagri muri iki kiganiro nawe uhabwa umwanya ugatanga ibitekerezo byawe ibyifuzo cyangwa ugasobanuza ibyo udasobanukiwe
umuhinzi nyakuri yoro